ShankySupplier.com. Where we at? Nipo kama super Mr. Upset man. Yo sisa ukulichukia usio. We are. Sometimes mystery, yeah, unaenda kwenye show house bila kijiji. Sometimes unacheka tu, sometimes unanuna tu. Sometimes unakuwa kama chizi, unacheza singeli bila biti. Kama tawachawi, 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 kama tawachawi yangu kaya chimba. Kweli kaya chimba, mwone wangu kaya chimba. Kaya chimba na mchimba. Hey, wazee wa soka wa mtoni, watoto wa Lebanoni, watoto wa Jeko, watoto wa Asi, wazee wa Nachona, Shobigo, Simelaba, Luku kama Makaveri, Diso Disompa, Awesi Reba Rebaresa, Selemani Sele, tabia za sele kabisa, watoto wa Kilukure, Yomba Fupi, watoto wa Asi, wazee wa soka wa Matitu, watoto wa Stombagi Stili, Kula Mamba, watoto, watoto wa Chama, watoto wa Timba Kula, Bakula, Bakula, Sela Zilo, watoto wa Makaboy, wapishanti madawa, chanti. Supplier, we lukari wa kukodiwa. Atuchole kigeni mabegra, reja binyo mpulia, mulia nyani. We udo smoker, awa toto ma vampire. Anifuani mimi hapa chila, awe mwalabu. Takubali samwana kuta foxi, awe jimisela, awe botega. We mdogo daxi, we la machunga. Anifuani mimi hapa KMC, awe kadameni. We sadali sachia. Big, 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 big.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.